Centro West Side AMG. Music.
Yeah.
It's OB the producer.
Super AOB's production. Number record.
Zambia, MG Fix Nation.
It's next my production.
Show me love on a funny size in me. Kozi anika ya muka kala kuni hukuda. Zene nyeza, mwana nyinezi. Mwana nyinezi, nimina. Kona muka kala chwada, kuambola zaka. Senile, show me love. Unafani saizi nimina. Ona nena show me love. Unafani saizi nimina. Onafa, show me love. Unafani sapila nimina. Onana.
Wana fansa pila Pitazeni shile kono mwane lata Mwani mwani salila tola wata Kono mwama tata stiu msani mata Naike mwama kula no mwane mwani mata Kono mwani mwani salila tola wata Kono mkale kani makofini ya tula Kono mkale kani masuti ya tula Mwani sainge kuline mwani lata Mwani mwani salila tola wata Kono mwama tata stiu msani mata Naike mwama kula no mwane mwani mata Kono mwani mwani salila tola wata Kono mkale kani makofini ya tula Kono mkale kani masuti ya tula Mwani sainge kuline mwani lata
Show me love Onafani saizi nimina Onafa Show me love Onafani sapila nimina Onana
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Show me love.
It's OB the producer.
Super AOB's production. It's next my production. Amber record.